Mirele kuishi nae kwenye shida na raha nitakufa nae asiniache njiani natembea nae oh Mary Mary oh machozi kifuta ntalia nae yani nyota inawaka na waka nae akinita nakuja kuna baadaye oh Mary Mary oh wake roho imetua oh mashara siondoki wengine na wakataa Mary mtoto kaubika na wakataa oh Mary Mary oh nilijua ngimkosa mbona bara siku wasataniacha mnakata oh Mary Mary oh oh Mary Mary oh oh Mary Mary oh oh ah, Maria 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 na uantesa mi umeondoka umeniacha mi nateseka tasia mi ni umebwaga umentupa chini mahabuba mapotipoti my love na kuwaza mapotipoti my love usiniache mapotipoti my love na kupenda mapotipoti my love kama pesa zisije kukuhada ukaniacha ukafata mapapa mini mkweli kwa penzi rako kaka kufa mimi ni wako Maria 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 nimekoma ah oh Maria 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 nimekoma Mary cheza one two na una club club Mary makofi Mary kwa kwa weka pose ka swag kwenye snap snap Mary wa yani kwa Mary cheza one two na una club club Mary makofi Mary kwa weka pose ka swag kwenye snap snap Mary wa yani kwa yeah chitty bangs chitty bangs Chitty bangs, chitty bangs, chitty bangs, chitty bangs.